Producer.
You know what I mean?
Okay. Yeah.
Hodi hodi, karibu nche vituko. Mwanafunzi yuko chuo ila kutwa mipinduko, hey. Nchi ambayo msemaji anachana, nchi ambayo machizi anafanywa. Hodi na kiba dele madrama, mija kujendo akili za mama. Ni kweli wema na mimba, Fedi vunja bei, ni kweli hozu kajimba. Eti ni kweli Ibra ndo chinga, lava lava katoka safu mziku memshinda. Haya, bibi Jojo yuko na nandi, Juma Lokole beke zikabi, Bibo na Bagdadi, kukusanii kawa msemaji. Kode boya na dewa kodi, master wa bongo mchongo ni udangaji. Flani na flani, flani na flani, flani na flani, flani na flani.
Kali bongo, 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 bongo. Kali bongo, 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 bongo. Kali bongo, 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 bongo.
Manara kawa presenter wa chekeshaji, utacheka wanavochana utacheka. Ni bora tu ni kasepa, Dubai wa Sara, injili nayo misara. Konde boy kajala, gigi ndoa ya uchwara. Nasema kweli staff tikiki, Angela naye kacha mziki. Vani omba remixi, na hii ngoma leo ni hiti. Walitaka nife bado nipo, bongo yetu sote so simple. Maja bahari chotei mwiko, sawa no paro pakae piko. Zuchu kaolewa ushangai jiko, Maki kaonewa iso simpo. Haya, bibi Jojo yuko na nandi, Juma Lokole beke zikabi, Bibo na Bagdadi, huku msanii kawa msemaji. Konde boya na dewa kodi, master wa bongo mchongo ni udangaji. Flani na flani, flani na flani, flani na flani, flani na flani.
Bongo, 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 kali bongo, 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 kali bongo, 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 kali bongo, 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 bongo.
God damn it, yo, number one rap in Africa, man. Ah, shitty.